bathi phansi emhlabeni bamangele bonke. Ungimangazile bamangazile simangele sonke. Nangu uNkulunkulu eshintshe impilo yami bentu bebuka yeah. Uyelele usanele umusa wakhe. Uyelele usanele umusa wakhe. Nini mandla onke ngiyathandaza ayi njalihle zobusisa esh akwanele ukubonga kwami usanele umusa wakho makube njalo yebo kunjalo uyiphathile impilo yami nini mandla onke ngiyathandaza ayi njalihle zobusisa esh akwanele ukubonga kwami usanele umusa wakho makube njalo yebo kunjalo uyiphathile impilo yami. Kululeka moya wami kuzofuma. Kululeka moya wami kuzofuma. Kululeka. 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 Kuzofuma. Kululeka moya wami kuzofuma. Kululeka moya wami kuzofuma. Kululeka. Kululeka. Mandla onke ngiyathandaza ayi njalo hlezi ubusisa esh akwanele ukubonga kwami usanele umusa wakho makube njalo yebo kunjalo uyiphathile impilo yami nini mandla onke.